You listen to Juliusawan Music. Produced by
KKK Slim on the board.
Umaganizano chani umalembana ndi ine umandi disa enaso umandi nena nena nanganchifuko chani umangolipa maboza ulotsi kuli modzi murango ndi Juliusa hoza ine kwa ine sindi danda ine bola ndilipompa ulukumuta chani koma ine sindi sunta zine sili gitedi ulagwisa ruchichewa kapena chema nduta opangisa anthu kutadziseka umango nena nsanu ndekuti ndini wazelu umango nena nsanu ndekuti mulibe zina zochita umango nena nsanu ndekuti ndini wazelu umango nena nsanu ndekuti mulibe zina zochita dzukulo langa lose ndinalipanga zoom sindimatekesika kuzi ndinalipanga zoom dzukulo langa lose ndinalipanga zoom sindimatekesika kuzi ndinalipanga zoom this life we not lose. Mugabeza usadanda ulata kala opanda ngatali biletu ndekuti zavuta kumajela za mafuta ngakhale wina kunene kumango yamika alla bwala tuzose zili tupeta nangula ndilako you will make a fort usati pasa bise kozi wadiswela ntima endela yako sitikufuna sekuno endela yako sitikufuna sekuno dzukulo langa lose ndinalipanga zoom sindimatekesika kozi ndinalipanga zoom dzukulo langa lose ndinalipanga zoom sindimatekesika kozi ndinalipanga zoom what people can say but you just know that you are the one no matter what you can do kungo pangila tuzose zose za moyo wako osa gonje maman chifuwa ja mtu winner ya winner ukumudwisa ingo mutaya asa kupate bize kozi alivoru ambili life goes on life goes on olo anganya debanchi winner uza mupeza ama bole angali madol kisejo ali magabe sujira sao sunga zivete angofuna kukubela dino maheta pa inemani simunga fike dino maheta pa inemani Simunga fike Zima ni boa Zima ni nyasa Banga ni zanu mado Kurizi kutandizeni Zoma ni nena ini ndadi pano Simu bindula Tungulo langa lose Ndinalipanga zoom Sindi mateke siga kuzi Ndinalipanga zoom Tungulo langa lose Ndinalipanga zoom Sindi mateke siga kuzi Ndinalipanga zoom Tungulo langa lose Ndinalipanga zoom Sindi mateke siga kuzi Ndinalipanga zoom Tungulo langa lose Ndinalipanga zoom Sindi mateke seke kozi Ndinalipanga zoom Like warriors, empire, never die